daughter. Goodbye, my daughter.
Bye, bye, my daughter.
Goodbye, my daughter.
Nilikuwa Nairobi on my journey kwenda Mombasa. Nikapokea simu kwambe nasema video confirm me. Amepata ndoa. Nikatoa mbiu. Irudi Kampala kabla kumiss. Ikudo chinya. Abi pari tutu. My daughter ya go. What my babe. Beki wara. Kachodo eno. Latin beki wara. Latin I watch my gangi.
You can get it.